Parliamenti yayisizza ennongoosereza mu mateeka g'emisolo agagenda okussibwa mu nkola omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027. Gavumenti yaleeta amabago 8 mu kutegeka embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja okuli erya Excise Duty Amendment Bill 2026 eryongeza omusolo ku liita ya petroli ne diesel ne shillings 200. Ebbago eryayisiddwa lyoleka nti kati omusolo ku liita ya diesel gulinnya okuva ku shillings 10.23 okutuuka ku shillings 10.43, ate oguli ku liita ya petroli gulinnya okuva ku shillings 15.5 okutuuka ku shillings 10.75. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi Amos Kankunda yategeezezza nti okwongeza omusolo kigendereddwamu okutaasa ebbeeyi y'amafuta ereme kuba ng'erinnya nga bwekka. Ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwamu omubaka wa munisipaali y'e Kira, Ibrahim Ssemujunganda kw'ossa owa Mbale Industrial Division, Karim Masaba, bawakanyizza ennongoosereza zino ne basaba gavumenti ereme kwongeza musolo ku mafuta kubanga abakwatibwako baguwakanya olw'okuba nti bwakukosa ebyenfuna by'eggwanga, naddala nga waliwo olutalo mu mawanga agasinga okuvaamu amafuta mu kitundu ekya Middle East. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi wabula bino byonna yabiwakanyizza ng'agamba nti gavumenti tesobola kwesigamya by'enaakola ku mbeera eri mu ggwanga erya Iran bwegita emisolo emijja ku mafuta ne giyisibwa. Omusolo omulala ogwayiseddwa gwe gw'ebitundu 30% ku ngoye enkadde nga guno gwekuusa ku kyasalibwawo abakulembeze b'amawanga ag'omukago ogwa East African Community mu mwaka 2016 ogw'okuggyawo emivumba kitumbula amakolero ag'engoye aga kuno. Omubaka wa munisipaali y'e Kira Ibrahim Ssemujunganda yagezezzaako okuwakanya omusolo guno ng'agamba nti alipoota ey'ekitongole eky'ebibalo ki Uganda Bureau of Statistics eyokubala eyakolebwa mu mwaka 2024 yalaga nti bannayuganda ebitundu 31/10 balina olugoye lumu ate nga ekala moja yo bali ebitundu 6/10, nga n'olwekyo omusolo ku mivumba tegugwana kwongezebwa naye ensonga zino tezaawuliriziddwa. Omusolo ku buli liita ya butto gwayongeddwako shillings 10, ate okuwandiisa emmotoka enkadde okutandikira ku myaka 9 bukya ekolebwa nagwo ne gwongezebwa ng'eno egibwako ebitundu 20/10 ku nsimbi ezagigula, ey'emyaka 10 egibwako ebitundu 3/10, ate ey'emyaka 11 egibwako ebitundu 5/10, nga gavumenti egamba nti eyagala kwewala mmotoka ezikosa obutonde. Paalamenti mu ngeri y'emu era yayongeza omusolo gwa shillings 10.25 ku seminti, grout ne adhesives, nga kati ensawo ya seminti omusolo gwayo gwa shillings 7.5. Karim Masaba omubaka wa Mbale Industrial Division aliko byayongedde okunyonyola ku misolo egyayisiddwa.
Era gavumenti yayisizza ekyayo okwongezaako omusolo 2/lita, naye kusasementi yasalawo ne kwongeza okuza ku 7/5 ekifo ky'okuziza ku 10. Nja misolo nga ku mmotoka baadde baagala kugaana emmotoka okuyingira eggwanga emmotoka ez'emyaka 13-15 okweyongerayo. So kino kyo Paalamenti ekaanyiza naffe era ne bakiwa withdrawing kwongeza stamp duty okuwandisa ebyamataka nga gavumenti yagala gijja ku 1.5 ejiza ku 3% kubaliyo ttaka. Kino ne tugaana okukaanya nabo kwabaddewo engoye nga tugamba nedda tusooke tudeveloping capacity tusooke tulabe nti tusobola okukola engoye wano eza layisi nga tetunaba kuba nti twongeza omusolo, naye era nakyo gavumenti bakisinziza amaani ne bakiyisa ngaye babadde baagadde omusolo ku sukaali. Gavumenti ebadde eyagala kujja omusolo ku nusu 10 buli kiro eguze ku nusu 3 wano tulwaniddeyo era tumaliriza tugambya akati kagudde ku kale ku nusu 2 okuva ku 10.